madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa lagu bahdilay dalka itoobiya gaar ahaan addis ababa xilli uu doonayay in uu ka qayb galo shir midowda afrika ay ku lahaayeen magaalada addis ababa ciidamada ka tirsan dowladda itoobiya si gaar ahan u hoostaga ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa ishor istaagay in xasan sheekh uu ka qayb galo shirkaasi sida uu afkiisa ku xaqiijiyey madaxweynaha dowladda oo ku soo guriyay noqday muqdisho ciidamada ammaanka waxa ay ii diideen inaan ka baxo hoteelka gawaarida aan ku tagi lahaa xarunta midowda afrikana waa ay ishor istaageen muddo ayaan ku xayirnaa gudaha hoteelka mar dambe waxaan raacay gawaarida madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelleh oo hoteelka igu yimid markii labadeenaba aan gaarnay xarunta shirka midowda afrikana mar kale ciidamada itoobiya waxay ishor istaageen inaan gudaha u galno xarunta midowda afrika ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud oo wariyaasha kula hadlayay magaalada addis ababa ee dalka itoobiya
This morning when I prepared myself to go to come and attend the closed session of the summit the Ethiopian security has blocked my way they refused me to come out of the hotel and go on with my cars and entourage to come to the sea it took me a long time to stay there and at the end I come with another president's cars and entourage And when we came to the African Union headquarters again, the two presidents of us, the president of the Republic of Djibouti and myself, again we were blocked to enter the African Union headquarters.
Dowladda Itoobiya ayaa si jees-jees ah waxa ay kaga jawaabtay bahdilaadda ugu geysatay Xasan Sheekh. Sarkaal u hadlay Itoobiya ayaa sheegay in ilaalada madaxweynaha ay isku dayeen in ay qalqalgeliyaan xarunta midowda Afrika ee Addis Ababa, sidaasi darteedna ay hubka ka dhigeen ilaalada madaxweynaha. Itoobiya ayaa meesha ka saartay inay bahdishay Xasan Sheekh kuna qasabtay inuu si degdeg ah kaga soo dhoofo Itoobiya isagoo aanan dhamaysan shirka midowda Afrika oo lagu wado in maanta la soo gabagabeeyo. Siyaasiyiin ka tirsan dowladda federaalka ayaa horey Xasan Sheekh kaga digay inuu aado Addis Ababa si uu kaga qayb galo shirka midowda Afrika iyo kulan kale oo lagu wado Addis Ababa inay ku yeeshaan IGAD. Dad badan oo ka mid ah taageerayaasha dowladda, baraha bulshadana wax ku qora ayaa xalay oo idil Xasan Sheekh ka rajaynaya in uu ka hadlo sida loogu soo bahdilay dalka Itoobiya. balse villa Soomaaliya waxa u hadlay sarkaal kaas oo ka warbixiyay bahdilaada uu la kulmay madaxweynaha dowladda
madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dhacdo la xiriirtay isku day security-ga dowladda Itoobiya ay ku hor istaageen inay gudaha xarunta shirka u galaan labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Djibouti iyo wafdigii la socday madaxweynaha ayaa muujiyay sida ficilkan guracan uga tarjumayo tallaabooyinka ay dowladda Itoobiya ku wajahayso xasiloonida gobolka iyadoo sidoo kale falkan kula kacday madax kale oo shirka ku sugnaa dowladda Soomaaliya waxay u aragtaa dhacdadan mid u gub ah oo khilaafsan mabaadiida midowda Afrika su'aalna dul dhigaysa xornimada Addis Ababa iyo inay martigeliso sharmadxaydka dalalka midowda Afrika
dadka ineer garadka ah iyo kuwa si gaar ah ula socda arrimaha Soomaaliya iyo faragelinta shisheeyaha ayaa sheegaya in Xasan Sheekh uusan daacad ka ahayn diidmadiisa la xiriirta badala siiyey Itoobiya maadaama isagoo sidaan loo bahdilay uu raali ku yahay in ciidamada Itoobiya ay joogaan gudaha dalka safiirkoodana uu si caadi ah kaga howlgalo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya